passie nella tia suro. Wasie wasie den kurani dine masuro. Den kurani yorobe kera kera wasie. Den musoni yorobe kera kera wasie. Latia kunu suro wasie wasia anyogo were dine masuro emusoni yoro me kera kera komuso inkurani yoro me kera iko wasala. A tawolo fana yo wasita ye. A chek say ye wasita ye. A bolo kala fana ye wasita ye. Iya ye.